Congo Records, Congo Records.
Master. The master, the monster, yeah. For real, I wanna f with this. When you roll right, I mean to bounce the beat. Mambaba Coco mean to join the beach. Doing the blue skies on a lot of sticks. Bounce the beat. One in a million. In the West Coast, shit, bitch, Julia. 213. My damn, my best salam. Kalam, we na mwaga dam. Up a papa palace, up a papa tubo, shiki atam. A, we say M, we say B, we say W, we say E, we say N, we say E, we say Z, we say. Tuna piga dili kibao. Tuna vuna fighter now. Tuna shangaza wanyi
lamba.
Maji lakini, uwe stable makini. Sijo choma madini, shida aina mdamini.
So yeah.
Rigwa tu, ra tu. Lamba maji ilo sigeru, lisha chanji tu.
Nelly chanja njia izi tukapita ni
Master
Matanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master
Kanya boda kwa boda kutakiri
ni Master ni shata ulizani nini sasa
Nelly chanja njia izi tukapita ni
Master
Matanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master
Kanya boda kwa boda kutakiri
ni Master ni shata ulizani nini sasa
Danya miaka shirini na mbili bado na bili Nikiona kama si mchongo si diri si kumali Si ushupali Nongoza wana kama nabi Mwendo wangu ile bampa tu bampa master key
Oya, usoni mkimia ukadhani mini slope Ake snatch up chini parking lot I'm a danger Master mina chinja kibingo Sijaji misi pole nimepinda Huwa na tabasamu Nikicheke zile tuzo ZTV Wali mweka kundi moje na kanye na chizi Aitotokea so itapaki simuli Hilazi mimi ni mungu ndole ni bariki Leta mipangwe sio michosho Na msikiza mkali wa flow kutoka bongo Ambaye tangu mwanzo ya kukupeleka chucho Na sita kuwa John siku nipige boku ata moko
Kene lichanja njia izi tuka pita ni
Master
Matanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master
Kanya boda kwa boda kutakiri
ni Master ni shata ulizani nini sasa
Kene lichanja njia izi tuka pita ni
Master
Matanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master
Kanya boda kwa boda kutakiri
ni Master ni shata ulizani nini sasa Master
Nakula kwa macho